Wakulu kudistrikti Kaliro bafudeyo nebagenda maso nokubanga bawa sale sale wa sabiti bilizoka eri abatuuze mu kitundu kino okubanga buli omwana kabuyonjo makage wabula singanye na wachi kikoleddwa wamago bano kakubajju tukera bagenda kukwatibwa okusinzira kulangira kuno amyuka sentebe wa distrikti ye Kaliro Richard Bamukobere ategezeza nti bamaze okubanga bateekateeka okukwata oyo yenna agenda okusanga nga talina kabuyonjo bakizudde kyekisinza okubaviirako endwadde eziva ku bujama nabo kityo beetaaga wabeerewo ekikolemu amangu ddala bakoze okunoonyereza ne balaga nti abantu abasinga mu kitundu kino kyokka era besuyeyo ogwa nagamba tebagenda kukkiriza mbere efanaganako bweti okuggyako okubakangavula.